Yeah. Good morning. Hey, Josie. I got to shimmy get a wave nine to kid. I is it bad? Let's go. Yo. Last night was wild. Last night was crazy. Last night was wild. Last night was crazy. Nagona muselo boy na choka kuseni. Nagona muselo boy na choka kuseni.
Last night was wild. Last night was crazy. Last night was wild. Last night was crazy. Nagona muselo boy na choka kuseni. Nagona muselo boy na choka kuseni.
Kuseni seni pene kwacha nenze na feeling izangala good day. On a Friday na chimwela na chilaka nga nyimbo ya jemunde. Chofuna kabia, so muzuba ni naebu panga mafonko. Na motoka yanga ima endache usiku kairi ilipe musonko. Fika che kuma 18 mzanga nitumira boy ulipati. Wati kumane paka wate kumavo ndeo kulichipati. No njetwa fumfum motoka ya lira shoti lita kumanapo. Tienda kuvenyu takulapo na chipoto tenda tiakapo. Kumavo ndeo tebatafika ngena munyumbo peza vichitika. Pia na magelo fresh vena ngoba falapo na manika. Jobele gade life mfwae mashisha legani tidonzi. Shots on shots on shots dambo vina pochena hili yonze. Crowd yonze nikambai haenga nilipamu ambai. Drunk nikamba chabena kereli yonze nitenga manamu. Penny na pangira mistake. Na bwana mbufuna gero wabaye. Na ye ani feeling up unu mukissing up unkane ya lula yaba. Mukais no nikonga nigga what you doing kissing my girl. No muza na kupoka. Ni wanga manja fundu ya uka pamwamba futi no muponona. Wazake ba uchaga indie wezo ni kuira kunide shelela. Nishina kone wafose vini chitikila patupisi ni vela. Vyongo vasila tankala chud na kololo kako na pangono. Nivela che kumku get vasi five pat. Nati oh no. Iwe Karapanzi, wamena iwe, karapanzi. Karapanzi, wamena iwe, wamena iwe. Karapanzi, iwe chumtani, karapanzi. Babuchuno ni kazi kapanzi. Atiba pwero secha madragi. Elon chisini mabema, so sini waringa na nkala chepanzi. Vani gwile gwile mutumba. Nopeza mawit mutumba. Bama moline, utina mawapia lero suko na kunyumba. Trying to explain, niri kudela kumbuyo kwa Land Cruiser. Kifika pa police direct, cheselo boy ni kuhusa. Mukati na mweze bad. No kumanya bapondo vena. Watile tela kochani na tiwala wala nabo futi numeni. Kuseni kukucha mbonje fo plazi na hangover. Akisunga choke pa weekend ni Monday chain na chitoosha. Chekinge motoka yanga papukanya window no kupa patri. So na isia pa polisi kunyumba na pira na pasi. Last night was wild. Last night was crazy. Last night was wild. Last night was crazy. Nagona muselo boy na choka kuseni. Nagona muselo boy na choka kuseni.
Last night was wild. Last night was crazy. Last night was wild. Last night was crazy. Nagona muselo boy na choka kuseni. Nagona muselo boy na choka kuseni.
Remember where you got it from. www.djera.com.